deadhousenavier.com.
Kwenda na uko mkuya Watata mkuu wako Nanga ningenda muma pupa Imwe mkuu wanani Nanga ningenda muze minga Imwe mkuu wanani Muka yowoya na mazgo yenu Musa muni lekacha Muka yowoya na mazo yenu Musa mko wanani
Ene umoyo wane
Umoyo wane Muku umanya ndiwe
Umoyo wane
Umoyo wane Muku lendiwe
Batata mutangire
Imwe mutangire
Ilondezi
Ine nilondezi
Batata mutangire
Usange walwane bandizinga imwe muku wanani Nanga wapali wanga chembela imwe muku wanani Apo zilusane za malela nipo zinu zikwambila Muka yowoya na mazo yenu muza muku wanani Muka yowoya na mazo yenu muza muku wanani
Mayo wane
Umoyo wane
Muka umanya
Batata mutangile
Imwe mutangile
Nilondeze
Ine nilondeze
Batata mutangile
Imwe mutangile
Ine nilondeze
Umoyo wane
Umoyo wane
Umoyo wane
Umumanya ndiwe
Umoyo wane
Umoyo wane
Umoyo wane
Umukule ndiwe
Download music at deadhousenavier.com.